magaalada Baydhabo iyo deegaano badan oo ku mid ah Koonfur Galbeed waliba ku nool kumanaan kun oo barakacyaal ah oo deegaanadii hore ee deganaayeen ha ku barakaceen hana sayti oo daruufo shil duban haday meelun iyo ka haysta maadaama iyo si dhab ah iyo nin helna adeegada iyo aan baahanayeen gudoomiye ku xigeenka arrimo samafalka ee gobolka Baaya Aadan Xasan Maxamed ayaa sheegay in dadkaas ay barakacyaalka ah iyo baahi weyn oo qaban helowka adeegyada walbarashada caafimaadka biyo iyo horumarinta nololyo
yani dadkan ha bogtaali oo ku kooyi tuulooyinka iyo deegaanada magaalada aan dhaw oo gargaar iyo caafimaad iyo walbarasho iyo baahida bini'aadanka wala daboolo inta aan kooyan yani bini'aadan waa oo kale wala bini'aadan lanka magaaladan degan geeke oo wala haysada xoolaha Ilaahay si baahida u soo dhaw iyo qaba way fadaan aniga guriga oo jiifadaas lanka lacagta leeyo soo jiifada oo kale ma jiifadaan yani way in baahinyina walbarashadi way in baahinyina bi nadiif ah bileem ah bi nadiif ah in baahinyin way in baahinyina meel raay iyo walaagi kasto bini'aadan baanaaya in baahinyin yani marka iyo oo marka baahidaas iyo ka jawaabistaas adeegyada bulshada la ku fiiriyo ya oo dawladdi iyo lankii in ka lado karto adeegasi oo caawiya raasa way in gargaarayaan ki walbarashid way walbarashid ya yelana ha meelan walbarashid baahanta for example grooming wala raaw sameeyaan grooming ma in la jeedo inay la qiibi la aratoodan kam tumunkan kam ba in baahnina bi ma in baahnina xarun caafimaad ma in baahnina meel walbarasho yani marka adeegyadaas iyo qorshahaas jira yani dabcan yani inta wal haysta iyo inta baahan in yani wal haysana wali weydi in baahan in diwaan galinyin iyo dhagna way fadaanaha yani basically basic needs kasi intii ku daboolo intii deganada ay roogan
dhinaca kala gudoomiye ku xigeenka arimo samafalka ee gobolka Baaya Aadan Xasan iyo barakacyaalkan ka baaqi iyo hadii uu mudiyo roogan iyo deegaanada iyo reed iyo kanagadan oo iyo ta badan beerasho iyo dhaqadan xoolasho wal iyo hasaaradan nolol adag iyo kugu bahan
marka way fariinay meel bulshada ku direeyo dadka IDP da sax dawladdiin si garab sunta heedo si gargaaraan wal si ogi laakiin in dhaqan leen ku walena in IDP nolol joogto la ku walena yaani dhaqan meelahayna wala yani ini yani way buuha yani kaam la gala yani dadkan dad oo sharaf leh guriga ku sharfanta beerta ku sharfanta xoolaha ku sharfanta kaam sharaf ma dankii jeeyto laakiin way la fadhay si ku meel deer adduunka hada way dhiday in la arra yani dadkii deeqdina si ay inoogan way dhay wala raaw doona fatiq doona fatiq ma sheegay inoogi mana way la fadhay laakiin in la xil leh la caawi laakiin wali nolol oo dhanba i caawi ho adeerta yani logic ma mana xil leh ka caawi koro yaani xillina naawi yaani inuu kubana waldeeri way fadaanay marka in bulshada fariin ku dareen meelayona in macnaha yaani uu nololayn oo dhanba IDP u liin erna nololayn oo dhanba qaxootili hadan liin erna in xilli gaaban la rooga lu ku baha
inkastoo dadka qaar deegaanada iyo radio ka nagadeen haato wili kumanaan baraka ay ku sugan Baydhabo hanasaytiyo dhibaato shil dubnaa wajahayna.